Danjar kene babalo tole galchu mesen naga view afan oromo view 24 nile satraja kasujirtan wangu yakom mira mane sane hoppe sine irsani debi ujir hismatu yuwan yotano jan khesa akto kirde debi ne tisani tim lol rafo fone tisani tim toneni wangu yakom mira mane sane hoppe sin muddedi damijati fi damit turba barkum la maaf damatif ganni arai kharo banaga khurma ta bultuma ulama no ata wajen isani kristana tanmo merry christmas bagu yak dalot goftai so kristo tin sangai wangu yako mila mani sani hoppe sine irisani debi ujiru hit. Yuan yotan ujian khisa. Dan sadien lufati akka karora instituti teknolojiti Ethiopian satellite akka hawa tergiti. Gan to kondura satellite ETRSS-1 jidani. Olergitetin tabajat. Sahidam to unwerke.
Director Olanan Institute Science Hawafi Technology Obab Disail Ma Akepsaniti Wagota Kuran Itananiti Ethiopian Satellite Tajajla Gara Gara Kennu Dandaan Sadi Gara Hawat Furgu Gisudaf Karor Fatteti Baradarbe Satellite in Ethiopia Kanjal Kabakantate ETRSS-1 Gara Hawat Ergamteti Satellite in Kunis Turti Wagato Kotin Buabustiti Jechun Director Olanan Institute Cha Obab Disail Ma Ipsanirum
satelitin erger gine boda ogato kotera ogato kokna keset je laman lama jechun amjifi gurandala kan ti fayedem di mali kan ti fayedem ne wonno sateliti bakke ishen jirtut akata ishen hojechu dendesut test gochu urat te fane turne sana bodde garu yaw da data fudachudan data sun fakin satellite in kaftir bitusun hojira kolu yaling goda merechuta gama kanan yaw tabile adda kan motumas kan tumfas kesumatu university fi tabile konno adda raga kana katti fayedeman waligaltes malletu sudan yaling goda merechuta gama dinag datin fayda gudda ka gatu golchuret baye hojendira jinne ingama gbnechu kana boda kesumatu insuiti geospatial information jedamo walintane raganku naka ballina hojira olu niojennechu ergejel jelkabrina kase yoilanne biyota ulla jirankesa yoil madalle ethiopian halagari dan tarkafacha jirti sectorin kun guddate faida gudda kakenu ajirat kamera fakenyaf insuitin kun gama technology nisteye gama humna namal inji sudanis inojeta tonnos kan hojetu insuitu kanaqofa kanaf garafu redret humna namaw rutret tefete niojeta dabileni lemafamo business ret niojeta kanechun sharafa ala argechus cerra hojis umuret niojeta ichuda dabile dufa sakaitrimaten gochun inedama gama kana inni sadafanimo tonnoret tefete kanojetu unita ichuda kanaf nuti mulatni nuti qamnu ogga shanif kudan keset darka afrikat dursatan yergamudachu
wogota kudan itananitti satellite gara hawat ergaman sadike satoko kan tajajla odefanno fi broadcastif olokates ipsamera satellite lama fa barakana ethiopian hawat erguudaf karor fatte turte mudde kudan barakuma lama fi kudasadit kan furgu famuf qopofte turte daru sababa halqillen sajiramef himilkayin haferam guyan satellite kun itti furgu gifamtos fulratti siqirajechun obab disan ipsanirum Saganta kabaj waggato koffa satellite Ethiopia ETRSS-1 ratti namota dame science hawafi technology gudsudaf gumachita saturanifi tasajran dargagota fi warren buleyita anif institute in science hawaf technology bekamti kenirafi director olana institute science hawafi technology obabdisa yilma akobachi sanitti technology gudsudan cinatti damen kun cerra hoji umu sharafa ala biyettin baasa turti hambisun degali ofisa akka ummatu fi sharafa ala akka biyettidaf argamsisuf dame kanarrat tiye fannodan hojin egala mera jiran gabaasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinira
ummat mai kadrat fitane fi sodduda bu fi dagabura yayu magal khaysad dabane fi name kanalu budabe dibija hagum tokko hontane jeda waldana mantii orthodox ethiopia ዮናታን ዘብዲዮስ ይተርገቱ ጁበኑት
መጋለ ማይካድራ ከሰት ተከለኮሰ ኢትዮጵያ ኦንኮሎሌ ሰሶዶም በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ አልካንቶኮቲ ሲቪሎን ዲበጃ ኡልታን ሃል ገረጃቢናን ጉተመን ጀማዳን አጀፈሙሳኒ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍ ኮሚሽን ምርገነ ማይ ኢትዮጵያ ገባሰሳኒ ጀልቀባን በክሲሱንሳኒ ኒያደተማ ራያን ተሰብያፍ ሚሊሻፉም ኖነዳና አንዶ አማራ ሃለ ነገኝ ማይካድራ ተስገበይ ሱዳን ዳአኒስ ዋይ እኝማ ሳኒፍ ሲቪሎን ገረጃቢናን ዳንዲ ረጠጀፈማን ጀደማን ሬፍሳኒ በኩመሳን አጀፈማንት ቢዮኒት ዴብፈሙ ጅራቶኒ መጋለቲ ዱበተኒሩ ቶርቤ ገሩ ወልዳን ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ኢትዮጵያ ሉቦታ ፎጀቶ ተወንጌላ ኢበተኮፍ ዲግደማ ኦልታን ገረናኖ ሰናት እርግቴን ሬፍሳኒ ወልት ቀበሜ መጋለቲት ካን አርጋም ወልዳ ኦርቶዶክስ አቡነ ሃረጋዊት አዋለሙዳን ስርኒ አዋልቻፍ ጌጌሳ ጎዳሜ ፊጅራ አባን ወራሳኒ ከንዱራ አጀፈማን አዳሃገሬ ሞገስ ከነን ኬሳ ተኮዮታ አን ገደሳኒ ኬሳ በው አከይን ደንደን ዱባቱ
ተስፋ ጨልሞብኛል ማና ከተቀፈኛል አሁን ግራው ገፍተናል
አብዲንኮ ነትዱከናይራ ዋን ሁንደና አርካ በደ ቢታነት ገሌራ ዋኑ መንተኡስም በኩ ከነንጅራዱስ ነትን ፈካቱ ጀዳን ሙጫን ሳኔ አባን ሸገሉ ኤጋ ከንጅርቱ ተኡ ከዱበተን ጅራቱን መጋለቲ ከብሮንሞ አባ ወራ ሳኔ ዱአኒፍ ስርንገጌ ሳፍ ከዳታ ገጌ ፈሙሳ ትነት ሰልጣ ጀዳኒስ እሚማን ሳንሁዳ ሙጫኮ አተመንጉዳ ጀቹን ዱበተን
ማሰበክተኛል ወንድም ዓለም ወንድም የጎና ተዳሬ ኮነ አፈረልኝ ምቀየሮ ባክ ልጅት ያስቸገሩ ይነውና
ያዱ ደደበረው ቦሌሰኮ ቦሌሰኮቲን ጋኢለኮ ኢጆሌና ረክሳጅሩ ሁማ ናንታኒ አየነው ሙጫንኬ አባንኮ ፈጀቴ ኤጋጅርቲ አንስ ኢብሱፊን ደንደኝ ኦፊኮ ሶዳታንጅራ ኡቱን አበዱ ሞርማሲሙራኒ ነንደደበይ ጀዳን አቦተ አማንቲ ወልዳ ኦርቶዶክሲ ጎንደር ከይሳ ተኩ ካንታ አንሉባ ወቀት ዛዙ ሰበባ ማይካ ድራት ተርገሙ ሳኒ ኢፍሰኒሩ
ዜ መጣ ነው ያው ጸሎተ ፍታቱ ለግፍ ለተጨፈጨፎ ወገኖቻች
አስት ከነርገምን ለሚወን ከኝ ገረጀቢናን አጄፈማኒፍ ስርነ ከአና ጌጌሱፍ ጎንደሪ ካኔ በከቡቶ ተኩ ታለለባ ወገኖታ ገዳሞታፍ አከሱመስ ዳቁኖተ በከቡኔቲ ነምኒኑ መዱአ እንኩንገሩ ገረጃቢናን ከንጉተም ዳኢማን ኢራፍ ዱበርቶተ ኡቱን ጀዲን ቢየ ኦፊ ከሰት ዋን ኡማኒፍ ዱአፍ ቦኢቸ ከብሮራ አዳ ከናፍ ጀጀ ሉቦኒ ዳንዲን በከኒ ቢየም በከኒ ፈዩማ ሳኒፍ ኡቱን ሰሰቲን ሃለነ ገኛቱን ሶዳቲን ኩያለ ማፍዴመኒ ጎንደርራ ዱፉዳን ወልዳ አቡነ አረጋዊ ተርገሙዳን ስርነ ከደታ ጌጌሳ ጅራ ጀዳን ሉባወቀን ስርነ ከደና ኩን ከንጌጌሳ ለሚወን ነጋ ድበጃ አንገ ኩመቶኩ ጋኒፍ ገረጃቢናን አጀፈማኒፍ ተኡዱበቱ አቦነመንቲ በከሰነት ተርገመን ጅራቱን ይመጋለቲ ገደ ጉዳ ከይሰ ሰይናን ከይሳ ከባኒፍ ከደና ከንጎደኒፍ ይውተው አከጀጀባተኒለይ ጋፈታኒሩ ሲቪሉ ተጀማን አጀፈማኒፍ ያደኑ አከተውትስ ሲዳ ያደኑ አከጣበሙፍ ዳጋምቡ ኡራ ሉቦተ ከናን ከአሜራ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ጎንደርራ ገባሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ደንደመተ ደገርሳ ከንረኮይሮ ቫይረስ ኮሮና ዶላር ቢሊዮን ዲበሰገል ደበለቴ በጀተ ዱመወጋ ዶላር ትሪሊዮን ተኮፍ ቱቃ አፍር ረጋሲሴ ጅራ መንመሬ በከቦታፍ ሰነቲን ለማኑ ተርካምፊ ከነረጋሲሰኒሩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዮተ ዱፈንኬስ ሴራ ከነመለቴሱ ጀዳሜ ኤገማ ገባሳ ጉቱ ሶራዴሳ
ሚሴንሲቱ ፓርቲ አሜሪካ ሪፐብሊካን ኢፌ ዴሞክራት ረቶሊጋላንካና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለን መለቴሱ ኢሴ ጉጅረን ሪፐብሊካን ኢፌ ዴሞክራት ሆሪካን እን ወክነኒ ፊ ሀገማክነኒ ረት ወልፈልማ ባን አሜሪካ ተልክ ኸለት ነማ ሚሊዮን ኩዳን ሰደት ይጫል ረት ቫይረስ ኮሮና አርገን ሉኩብ ኸና ጉያት ነማ ኩምዲ ብለማ ፈራ ተርገን ደበኩኒኒ ነማ ኩምዲ ቢሰደት ይፍኩም ኩዳን ሰገሊ አካናን ገላፈት አከጋባሳ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ጆን ሳፕኪንስ ደመክ ኮራኖ ኮሮናት ኮሮና ኸና ነማ ሚሊዮን ህዱት ሁጂ ለበል ቀርቃርሰም ቢያቆዱ ጅራና ኸና ሀገ ጉዳኔ ነማ ሚሊዮን ህዱት ዶላር ድብጃ አርገተ ወርገነት ተመሆሪን እኒ አርገቱ ዶላር ኩም ቶርባታሚ ሸኒ ጫሉ ልብጃ ገደርገት አክጀች ሚኒስትር ማላቅ አሜሪካ ስቲቨን ሙኒቺቲ ነም ሚሊዮኒ ህዱ ቶርባን ዱፉ ጀልቀበቲ ዩ ኦሪ ኸነርገቹ ጀልቀበ አሜሪካን ቢቶተስ ደብር ኸሰለ አኮ ኮሮናቲ ቪጀቴቲ ነም ሚሊዮን ዱቲ ዶላር ኩም ተኮፍ ድብላማቆድ ኦሪ ኸኑ ጅራንካን ኸሳ ዶላሪ ቢሊዮና ድብላማቲፍ ቢሊዮን ሰደተ ሜፎሪ akka bilen daldala naman qataru dandan jarja jabe suuf kannaniif tan malelle namujin kam netorbanet dollara dibsadi gajju hudani tokko qodaniif dollara billion dibsagalita kongresi murtestan ghessa billion saddeta melama university of manne bernotatif qodan billion diddamishani akkanami khraw firra bafachu danda abile man khati laptop nama magresani qodan dollar billion qodanishani manne theatritif dollar billion qodani talibille manne bernotatif olma jolletif qodan dollar billion afrimo akbiyote addunya dibine orsiri be corona khana argachu dandan karkaru qodanif tanmalelle ori ummat america ti khannan guddajira akulchota america jiranit dib corona khana khobu mitinjirtani bitille ni sawali injirte jiran bulchota america karkar sukunun jalqab male khaduma le mitiyed joe biden kha president america tolchani filani filabsani filleni wan parti lamani ratto legal ankan guddo match jala dejed karkar jalqab male khaduma le mitiyed akful bandu fu americani budget dollar trillion to koti fi billion dib afuri qabdi ratto legal ani murtesa
kan aggefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Bulchisa naannoo Benishaangul Gumuz godina matakkalitti kan argaman muummichi ministeera Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuusaanii ittaanaa bulchaan bulchisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeera Abiyitti dhiyeessuusaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu salamitti tuno. Bulettenyaa kakarbukisa walii dammoo Abiyitti fattara yaannoo nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪታውቂ የገርሽ ማግሎች ተደራይተው እንደዚህ አመት ተሽረሽሪ አፍሮነት እሴቶች ወዲ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖን ናማንቲ ማንጉዶን ቢያ ጉርማውን ወሊ ወጅን ተኡ አማገዳዴ ማዱፈ እዶ ዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶን ደገለ ከሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉዳተሜ ኛሞን ነጋፊ ኡመን ቀራ ጎዳነ ገረቀይ ሳት አከዴብዩ kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hooggana jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Shikiroochi hundifattuu fakkaataa tireetiniyaatigu amraaroch ndaalle biyoonamu.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa ka qaban ni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hooggana guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu marii har'a gaggeeffame kanarratti. Ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil itaamaajoor shuumii raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama. Namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiru jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hoggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniiti fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras eegdota Adda Bilisummaa Oromoo 10,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru baartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa isaatti dhimma bahee gidra dadda mitensota fi degatto takenya ratira wata jira kana yero dadda bordi lenno tsgalcha turre kesa dadda he walabumma daaba kenya tarbe wajira giddugala adablisuma oromo homu police togote hojjeto ta amamana ida galan kanalle wajira kana kesatti gaya tadarra ka hojjeta turane ida zan kanalle homna police tin wajira kesa ba he haga amma tiya sori wajira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hoggansa sadarkaa garaagaraarra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kana baa'uun ibsirratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaanu kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti wanni beekamu jiru. Yakkama hidhuu, seeratti dhiyeessuu, seeran gaafachiisu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa langaa yookiin poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Eegan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuu dhaaf yaalin ture. Paartiin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u aangoon qabu. Poolisii hin qabnu nama itti nama jiru waajjira poolisii hin qabnu bakka itti nama hiinus bakka itti wanta goonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenyaatii miti. Paartiin keenya hojii isin ilaalle keessa hin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Sabnoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shanee gumii mana hidhaa bakka adda addaatti jejeeddaraa katursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhu hin qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilisaginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajjii godhaa jiraniidha.
Addi Bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeran ala poolisii nama qabee kan jiru. Adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a. Yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru hoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete hoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef. Yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti ebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeran ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqa balleessin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keesiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne borumtii hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka ABO dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun Obbo Batteen ibsaniiru.
Murteen boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa itti horee jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi hondalota nanna wajrat tijran kandran tijafata manet lata me wanta e isa kana tabam si suf amni kunin mo akka sirna saatitti rakko sa ofisati surate ya isatin furate hoggana sa mo erradebi e klate farom se akambane chumkursa partin badatna
komii addi bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alla Musimee paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsaniin.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa miseensota isaanii hoggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne. Gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu jaarmiyoonni gargaarsaa ibsaa jiru. Kunis baqattoonni kun haleellaan irratti gaggeeffameera akkasumas akka biyya ofii jechuun Eertiraatti deebi'an dirqisiifamaniiru gabaasni jedhu dhagahame booda. Baqattoonni Eertiraa 1,906 ta'an bulchiisa naannoo Tigraay keessatti mooraa qubsumaa 4 keessa turan. Kunis sadaasa darbe walitti bu'iinsi tuun jalqabamin ture jedha gabaasni Saalem Solomoon ergite soraadhiyeessa.
Namni hedduun kaan Suudaaniitti kan Finfinneetti baqata. Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate. Akka gabaasa isaaniitti nama Eertiraa walitti marsanii kaan lafa horaanii balleessi Tigraayitti kaan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Eertiraa biyyinni keessa baqate deebisuun afaan balaa buusuu jette. Sara Miller bulchiin solaanaa Refugee International keessa Itoophiyaallee taate yookaan ammoo laf lolaatti jiran Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Eertiraa laf jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokko jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaan ta'in. Achi keessa hojjetan irra dhagaan. Steen Verkures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyem ka VRT News jedhaniiti. Nama Eertiraa hambii baqate Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeetti oduu irra fuudha. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqata haga tokko humnaan Eertiraa irraran nama tokko qawweetti qabanii makiin haguuran. Chris Malzer dhaaba qarqaarsa baqata tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeeliin himetti miilotiisa ammallee hambii baqa afur dhaquuf eeyyame hin arganne taatullee hambii baqa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqataa tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulhamtuuti. Hambii baqaatiin nam guuranii nam fixuu jiran. Humnaan achi keessa nam guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtu ammoo waan nam yaaddessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tun bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey Party Democrat Cory Booker fi Senatarii Indiana Party Republican Todd Young warri walaadha kun nama nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahuma jirra. Waraanii Eertiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Eertiraa raruu jiraachuullee dhagahuma jirra. Tunin waan akka malee nam yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kun. Akka gabaas ba'uu jirutti waraanii Eertiraallee lola Tigraay keessa jira. Diplomaatotii shan akka waraanii Eertiraa sun keessa jiru footoo saatalaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessin jedhanitti Reutersitti himan. Akka waraanii Eertiraa kana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanii akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagahuma jirraa jedha. Tanaafi warri tan keessa qootu qabu cuftinuu iyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu. Ministeera Haajaa Alaa kun oduumaa ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhoowwa malee namni Tigraa keessaa yoo baqachuu fedhu akka. Baqatullee gaafannaa jedha. Gargaarsa argatu gaafannaa jedha. Taatullee ministeerii odeeffannoo Eertiraa Yemaanii Gabramasqal waan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedha. Haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kan itti gatteetti seer uummata Eertiraatiin diqqeessuutu baafattee hojjechaa baatee jedha. Yemaaniin ergaa ji'aan duratti Twitter irratti barreesseen UNHCR tana maleellee duula maqaa balleessii jirtii jedha oduumaan kunin. Redwaan Huseen oduumaa mootummaa Itoophiyaati. Eegee garee tokkummaa mootummootaatti. Dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatu. lafa keessa ba'uun qabdan jedhanii qara namatti mani jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersittiin itti gaafatamaan kunnan. Tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhu. Akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refuge International keessa Miller jettetti jireenni baqata kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Milleritti kaambii sun keessa nyaata, qorsa, gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaada kaambii keessa yaa'u jiraa jedha. Warri miilaan baqate illeen gargaarsa argachuu malee jira. Akka dhaaba baqata qarqara Refuge International'tti namni lubbuun baqatu gara fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuu malle. Warri Eritiraa baqate illee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee namni addeessaati jedha. Isaan kiristaanaatiin baqa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoo kirismaasiitiin isaan ga'e. Faroo halkan galgaloota kabajamaa jettee kan dhiisanii kenna.
Sit the van to sake,
ratanum taboriti woltetchan nagajenne nage ansora lahet ni harai khormata bultuma kharoba nagaya woluman wa taujen